ishembelihle lentombi ethanda abafana ngizwile thiwa nawe uyakushela lentombi eqhatha abafana ungomqaphela ishekhawele ishekhawele ungomqaphela ishekhawele ishekhawele uyamazi uthembelihle lentombi ethanda abafana ngizwile thiwa nawe uyakushela izwa bethu uyakushela ungomqaphela ishekhawele
Yeah.